nataka ntulie na wewe, sitaki nchelewe, wakakuzoa kamwewe. Halafu fundi au mefunzwa mkoleni, tumejipanga foleni, mama umeweka madeni, moyo umeweka rehani. Kama wewe ni njiwa mimutama, kinivuwa na nguo na chutama, hakena niwe mama zilawama. Mashallah, toto ni bala, tukienda pwani tunarudi bara, kiuno bambata, ashanga zimeja.
Nyongoze,
oh baby,
nyongoze,
nananya,
nyongoze.
Utanifanyia mangapi ya ubaya mama, ili nikose raha tena. Kama kunikosea utanikosea kwa lipi, kunifanyia tashtiti, utanikosea, utanikosea. Kanyumbulika nyumbu, anavyo nipa mtundu, amefungasha mafungu mimi kwa kitamba.
Hana haraka akinigusa kishika hapa, mimi na hapa apiti mtusha weka mpaka.
Achiona twerk, TikTok na twerk, but homo twerk, nanyonea mama. Achiona twerk, TikTok na twerk, Insta na twerk, unanyonea.
Wallahi mashallah, mtoto ni bala, nikienda pwani anarudi bara, kiuno bambata, changa zimeja.
Nyongoze,
oh baby,
nyongoze,
nyongoze,
nyongoze,